madhabahu yako Mungu, na mwili wangu Mungu ni hekalu lako Roho, moyo wangu ni madhabahu yako Mungu, na mwili wangu mimi ni hekalu lako Roho. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu, umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Tuimbe sote, moyo wangu. Tena moyo wangu,
moyo wangu ni madhabahu yako Mungu,
mwili wangu huu
ni hekalu lako Roho,
moyo wangu huu, haleluya,
nikurudishie utukufu.
Sema tena, moyo wangu huu,
moyo wangu,
haleluya. Kama ukimaanisha, sema moyo wangu huu
ni madhabahu yako Mungu,
mwili wangu huu
ni hekalu lako Roho.
Umeniumba mimi,
umeniumba mimi, nikurudishie utukufu.
Sikia sasa, nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana, roho, akili na mwili wangu nakutolea Bwana. Nasema ndio, ninakupa uzima wangu Yawe, roho, akili yangu hata na mwili Baba nakutolea, nakutolea wewe. Nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho, akili na mwili wangu,
roho, akili, mwili wangu nakutolea Bwana.
Sema tena, nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu
ministry in you. of serving. You are the call, you are the purpose that God has given me. I'm to serve in you. We sing a little strength in your life. Vino di Dio Navio, I'm to kubali kwanza.
Yesu.
Nasema ndio.